Black Market Records.
Hey, yo, Clama.
Mr. Nan.
This building.
Yo, skiza sijalipa rent. Na sina kichere, leta mganazi, ongeza mchele, ha, nizime, nipunguze stress, cheza wanyika, bogi yo, kolesi. Misi main kesho, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, bitu tunafanya nizaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Misi main kesho, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, bitu tunafanya nizaraha, furaha, sherehe, aire, yo, hapa tunapaa.
Skiza. Cheesy, Johu wa cheesy. Hapa tuko reggae, blues na mugithi. Ni bidi ya mziki, shweng wana dhidi. Niko busy, who did it, I did it. Ni mkisi, flani anaroga, wanaoga. Juvas niliwaosha, ni fosa, tiki si makosa. DM shweng anasema I'm awesome. Of course I kona bestie, wanataka threesome. But yo ni kona manzi, na manzi ni keki. Ni queen, thick, yo jita slim. Thick, bitch, yo jita slim. This be,
yo jita slim.
Yo, missy mine kesho, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, bitu tunafanya nizaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mine kesho, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, bitu tunafanya nizaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Yo, busy, Johu wa mkisi, kauko na biz, tuma mail na usisi. Me myself and I, wezi roll na sisi. It is what it is, ata musi unde DC. Wana hate, sina chuki, sina say. Mini mse ucheza ndogo vako kaza mini chefs. Kuna form na ivisha, loki mini chef. Muli turn blind eye, sahi mnajifanya deaf. But guess, bezia, klama inafanya muna death against all odds. Kuna watu nisikiza, die hard, coffins. Watu nilikosa, inalafu nikistep on your. Yo, missy mine kesho, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, bitu tunafanya nizaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mine kesho, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, bitu tunafanya nizaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa.
Anapiga kushota, anapiga kulia, rahema hema kwa ni bebe ntaka kulia. Piga kushota, piga kulia, hema hema kwa ni bebe ntaka kulia.